horey in gudiga.
Sheekada Saadiyaan horey in gudiga lama yba ka dhiday qof saaxiibka ee olan gaasa Maxamed Nuur Ali Cabdiraxmaan oo isrooni magaalada Baydhabo. Mayba ka dhiday mudulu kurooga 4 sano ku hor. Sheekada Saiti iyo mayba andiyahay tee saadaa soota. Lankaa Saiti dugsi sar iyo mayba ku kubahay algalama ku kubahay. Kudib mayba iska dayay inay soo jaamacadan bah laakiin baasuus aan ka bahna ma haysan. Markuu aysa mayba ku qasday iyo aysa may haysatay bedku iyo meel haysan riido bes ay haysat. Markaasa may aray uma hoo bedku ingat saana jaamacad aan ka baho dhow dambe aan jaamacado bana ku ba oo ilaahay bedku fail iyo walkal aan ka ingada. Aadiya markii mayba angaday riido iyo bedki. Lankii markii uu saadi jaamacad meel uu safaray Turkiya faday Turkiya markii uu saadi ya mayba aragay gibir oo meel raaysha kasir macquul isku ah
haye
gibir taasayti ya si markaas meelo ka jeeladi
haye Turkiya ka jeelade
ha gibir Turkiya ka jeeladi oo in soo baarko meelo halku aamaya in soo siibko inta fagaar nama ku tabiya meelo buseedi ya may sareen koy meel raaysha anagdun ka deeyay sare anagdun ka deeyay ana gaalo
haye
markaas may areen waraaqdooha gobadi may walaanka gori markuu meen ka dhiibay kabriyadigan ka dhiibay kabriyadi ha anagdaas injay anagdi waraaqda fiirdi kudib meertay waraaqda fiirdi akhriidi iyo maab iska miinayna markuu yana walama dhaya dhinig kalaanka gortay
baarkii dhatis leeyin meelas ka shakaan sadaay
baarkii dhatis leeyin meelas ka shakaan sadaay kudib mayba suubiyana markii uu seeno kabriyadiga hanaga waraaqdi yalankii oo wala wadi oo anagdi jeelada ya qosolay oo isheedan qosolay kabriyadiga fiiri lankii nee oo meemaysan ka qosolay meen ka daare lankii qosola ku hadal way markaas kabriyadiga lankii ku shaki markuu si kabriyadiga meelis ka fiireen meelo bas ka fiireen aan lankii eedan antomiki Soomaaliga hay kudib kabriyadiga lankii aan isoo dhiijay gobada ya meel raayis goronka lishan goronka diyaarada markuu may balag soo biyay aan dibal hanagii Soomaali lishan isla khaasatan bay dhaw lishan markaas lankii in qoy sheekada in ku sheekay markaas meeray ne oo adoo meel raayis walbarashan bati meel seeti me gabar ku fadaas uga wal saasa maleer kudib ma iska day in is ambaha aan meel raayis marlamaad u sii nagad waraaqdi aan qortay nabali u sii jeeb yeen ka jarta markaas
warqadii aan qortay madan saaxiibka oo kulaykiin ku sheekay may kiyaale
aan waraaq dooray kiyaal aan dhageysiyalka lagu faday oo markaas ay iska qori oo walaalaha ku jawaabtay markuu meel raayis waraaqdii ay tusi fiiriyan kudib markaas uu maashan seedi meere uma aan meel raayis aan jaamacadda wali walaal in dhaman ana si nagado fade aan meel raayis bicycle in raadi oo meel raayis tolki in dhagal uga weyn markaas tolki in dhagali beesuus ka baahi walaalaan si raadi beesadii qaadi la baahi meel markii uu seedi aan isla barkii isla tumaaya seedi markii uu tumaaya aan seedi 4 sano gudib meere saayo meel raayis anagdi oo shamee geeradi aan dartay inta leen tumaaya fade adoo saas da kweli oo shamee geeradiyan ogaa iyo anagdi hanaga tay waana Soomaaliya seetay hanaga tay ha markaas anagdi meelay in xaafada Titi oo lan sheegay qolka meelay in Lambool kontay ku deganta qolkaasay ti ku raasay seen soodi in qolkii ku koosi qof meelay ku furi meeray saa meelay anagdu anda deganay tii aan sii baahna anagdu meeg faasi walba meerna meelay anagda seeti jirinta isbitaalka jarta may baso bi isbitaalka lan talmaam isbitaalka aan seedi anagdiya markuu waxa aragay anagdiya la sheekay sidii xaaladda la sii wareysay gudib may beeray meelaraas walaal waraaqdi oo aad shamee geeradi aad in qoraasi ya tan ah in waraaq das dartii ana Soomaali seedi Soomaali waraaq das dartii ana haayo ay hanagdi waraaqda kinshani oo tan weer
su'aalun qof walba isweydii kara yarta markii uu macnaha warqad soo qori kulli warqad wala soo qori ka jeelahay tii sadan aan malayo jawaabti iyo handirti iyana may naga kordado adeeyo nin ku jawaabas
aan jawaabti handirti ka jeela markii uu saaray iyana may baan qortay aan saaso kal aan in ka jeeliyo han qortay laakiin si yama maanaysan wala diirada masku saarna foodo foodi wala say kaalasi u siina dhawaan qaaday markuu may beere faday jeel ko foodo lan jilaw in isku jooji oo markaas dablan si bedel
jacaylka macnaha dhalinyarada jacaylka oo dhabtan jilaaso ku mid ah tamiya
maama jacayl wii inama soo bin aan haddana ma falo inaan soo bi la meel raayso aan form 3 ku dhamaayo sanan
wal barashada ku dhamaysaa.